much to take the apology. Jack and me up a mic, Jack got match me. I'm so cheap to take the apology. Got to be before chamber, but I'm going to be a he's to try me.
Can someone do me a favor? Let the streets know the young blood is back on the streets. Don't get it twisted. Don't get upset either. It's just a rumor, you know? We're just playing a little game, baby. Don't listen to me. Let's go.
Benenezo kwera na kumanya wampundu kazi biflo na PJ bali wao ni mzungu. Ine instoli na imbera pa street. Ati big soya na mbogulisa masweet. Na mfela kokankani kulitivali na mimba. Ati badezeti kazi wanaleko imba. Kie bina leto wanambo setingana. Kuliko kafruke kafuno ni bifinga. Ati samji anachoka mumafela. Ndaba gelo wake akwatila futubola. Rumor has it hip hop ni topinga. Kwa machati yonze ati ntine ni lidinga. Ushe ni cha change dirobi ya kula hama. Ati wiu yanga ya wafuta na kuchina. Niziba na wa DJ ba ikonja e-flow. Kee pipa beat na wa Romeo pass flow. Nimbela cheku bantu ke ame ni gali. Ati Alfa Romeo achila na watali. Ushe ni zoona. Ushe ni zoona kapena cheni ruma. Nimbela cheku bantu ke ame ni gali. Ati Alfa Romeo achila na watali. Ushe ni zoona. Nizoona kapena cheni ruma. Mubasi bantu wonse benzo shimika kankani. Topiki pali ine ke bina ke army. Nambela ati lolo asiri la musembe. Patupi zimu wabakanzi wiu sana lembe. Rumor has it slap tainja na juti. Rafu ama ita MC ati dati. Nambela boma bege aimba mchizungu. Ati leke single sana imbile mulungu. Ma Facebook page pali na mwana. Take city ziwa bati rap kiti. Atiri nga kafupi kanzaki. Kuli ani uza kuli show ya wazeni. Chipepo mababili che ine na pita seni. Wanitumila chefoni movie TV lipadishi. Ati Twist Kings inambo panga tint fishi. Kushipa fie pandu tualikali poku chila pushi cafe. Nimbela che kubantu ke ame ni ikali. Ati Alfa Romeo achila na watali. Ushe ni zoona. Ushe ni zoona kapena cheni ruma. Nimbela che kubantu ke ame ni ikali. Ati Alfa Romeo achila na watali. Ushe ni zoona. Ushe ni zoona kapena cheni ruma. Ine bawa kari wonze na ine nazifakapo. Pamubili banga manta na yachosapo. Ma one piece kioni wapa mic sinipenda. So bring the best monga pompi no surrender. Kumenya na nidoti so na pera wiliko. Dawa mpamvu nilibe zo pera fiziko. Ine no igwira Zambia inapisha kochi. Ati 2010 tisapasa DJ Stretchy. Ukana chani ndawa wose baizi wakutimu pandoni wanga slap ti aulula. Eh ni zoona taitua lipa. Ati T-Boy manje apala mabling. Na mbela video yanga ya dambika chanelo. Kulipewe ya kwana Alfa Romeo batch flow.
Alfa Romeo.
It's just a rumor, fellas, just a rumor.
Nimbela chekuba ntuke ame ni ikali. Ati Alfa Romeo achila na watali. Ushe ni zoona. Ushe ni zoona kapena cheni ruma. Nimbela chekuba ntuke ame ni ikali. Ati Alfa Romeo achila na watali. Ushe ni zoona. Ushe ni zoona kapena cheni ruma.
K-O-M-O.